И червела бе, ти си звена в въглас. Йо, King, I got the message. I love her. Safari, nikakupata kimwali, tumeshinda dhawari. Nitazungumza naye bibi na babu wataridhia. Siku ya ndoa shera wiki, mie kanzu na jambia. Tumeshinda visingiti, wamea mtutishi. Maneno yenu chafu, yeye sabuni mie jiki. Tasubiri mazishi, sisi bado tunaishi. Utamu wa wali nazi, uule na parachichi. Ai mwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbeba siri zangu, mwenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka farawe. Wache wange, maneno ya usijali. Peke, 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 peke.
I dedicate this song to you, baby. My heart is for you, baby. The most. Love is good, baby.
Rikupeo, rikupeo, mi dola. Arusha na Manyara, ama rikupeda. Rikupe fahari, rikupe dinari. Nikupe bahari, samaki wa ishimbari. Roho zilo wapinda, wambie ugonile. Naga kiasi wangu, boy, 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 boy. Tumeruka vizingiti, wambea umtutishi. Utamu wa wali nazi, utavune na ndizi. Aisi mama, asali yangu we. Aje mama mkwe, akupera zawadi. Ai mwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbeba siri zangu, wenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka far away. Wache wange, maneno ya usijali. Peke, 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 pa, 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 pa. Ai mama, tumetoka far away.
Barnaba,
Tausi, ndege wangu, ndege wangu wa thamani. Ndege ulo shikamani, na vitu vyangu wa thamani. Mie Adamu ya ndoa wangu, nipeke na mama.
Cheke, 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 cheke tu. Cheke tu.
Love is good, baby.